Kai, Medellin, Cypher, straight out of Ilkim, Los Blancos. Tumekam no ubaya, season 1. Mawano!
Vasca, Jones, Makaveli, Mtanashati, Miu, Pigaluku. Warema mba kimdomo wazi. Yo, yo. Hini Cypher, mzee. Bogi bado ilji beat my kill my slayer my dem na my ball kwa my pitch my player stand on nazo moba kuna justice kindasa ingori tukitoa song just type wali bai barakoa 20 billion madejo world to chora hini cypher lens moto kakombora mashairi na andika mini ite wali bora cute guy shidani hati ananyonga hana dem kuteva kozake za mogoka miomoka tukimit nile bucha na machoma 1 meter dream simu jo ni wa corona diva nini mba dong na kamisi boy wako gangster ama bado ni mkisi valentines I remember oh alichizi surprise ilikuwa nika bunch kama ndizi slap that ass though ito a dust synonym I think ni kuspam oh digi digi maji maji haina taste black skin girl oh ijabet huku nyuma umebeba cheki hiyo steak body figure doli doli cheki hiyo shape I become plan ki tricky madai dome wada ring ding na muay I nipe waba mina ban black spata alipas na ni die duka dust came gorio meda add add kwanza sides hati nime madaka disaster na waturu au ukipenda na ija na majuju yo yo
I adizapa cheki yo ati chura area yangu ni keki area yako kwanza zile zenye tusha dismanto ya dizapo skinny breakup na karo jua linipata mazeni kona wambo I leo nimekam niko single na beat ya dre mina dai tumingo adizapa mi uwanza ka defender lakini zikiraru ni chezadi striker ma 3-pointer nazitupa kama jodi mistari nazo crazy naziroga kama kapi nasia nitamuka wali wa mnazi ai cheki ukiombwa na unyimwe si unakubali hakuna haja ya kunyonga na asali ujipeleke honeymoon we mbazi yo cheki ai tulianza kimbokta tujanza juzi na wizi ni kazi na mini assassin wizi ni kazi jina tuindo mbaya hadi nimekambize nya virusi mbaya si Afrika biashara mapenzi ula hakuna mta tuneza pigwa na baridi juu kila mta tuko na mabibi ai sati nini
ya ya blast ya upa cheki ati Susuwe ni msoro manze huku ni show ati kapiga show ni jipange na madondo ni roge kama mo eti sponyo wake do amichapia faith oh adi eso ikajipa bro walai sa god we ni msoro for real siku no this far tutago maheta wali mock matusi wali throw kumbe kama pala au ndo walikuwa stepping stone kujina kuna kuchwa kindo za makaveli zero content kwa ipati hata hana spelling we ni hater you wanna buy well I ain't selling eti we ni mkali meni flop come on tell it staki kukusikiza my guy for long watani domondi ule menye hana long nasikia manzi ya kuponywa wrong ati long nimesikia kidai strong t ati strong t kwa hii party mindo g nitabonya yako p cheza mbali na mi nguna wanapenda d grade kujidi grade ndizo zao everyday cheki cheki ati ati weni overseer I am over here ati nani bimia hewa wezi nifimi niko mbele mara mia jaber kinomia kwa rap game weni senior mindo senior weni abiria mindo derevia hivyo subiria nimeteka subikia mini malki mimi wanalili manzi yako salimia anajua ni nani anadai cheza na gia usijali misi tampia unga kidogo ntampini lakini yote sitamwabia ukinidai nipate busia blasi mimi
matazikia yo wata niingie kama blasi staki intro niko kwa ngoma na wajanja Bogi ilo, tadhani Mississippi vile na flow Na hype mbaya tuko jammed down na MC ni arifa bro Sijai kwa ra yangu cause I'm in love with the game Niko kwa chain nikitema tu ni buzz ka M Niite KK my man Kwa beat mi ni mweki na fans mekubali yo I'm fucking the game Sijai ponga kiuna jitambua mimi so Kolabo mina wapa kani show sinanga show Kiyodi na wamada kwa kimombo nite madara na cops Nimejaza sitambui waite cops Connection mini nazo na wavuta mini hotspot na juu Huna date sasare ni chezelo Kashesho na momodo na juo unataka war Are you serious unarungu jumanze mini na bomb Kijiona wewe diver Mimi ndio samaki kupenyeza kwenye water suni part. Yo, I'm a bully ass nigga. Straight out a blanco, I'm in love with the anarchy. They call me out, no, no bank, I want cash. Tell me you got those legendary kingpin. Don't call me Pablo, you want me for a feature. Prove me you work, bro, you come with a diss, nigga. Show me what you got, ho. Cool nigga fizzing. Ice on my neck, and drip, yo, I'm leaking. Damn it, I'm going hooky, pure mudu. Jama umeweka status dogo dogo ati bae. Mbona unajipa pressure kama Yesu ndiye alitemwa naye Judas. Zichungi usimangike na nguna tuji ya das. Na ngori ni kupori sinyo ni udepuwe pass. Mashori na nautori we guruna juwa life. Mihadi kama warrior ya kuza juu ya tie. Trouble, pollen kana choma yenu bet. Ini hustle. Ai, nikisonga, huni susu. Take it. See a rap, tenacity, imagine it. I do agree, I live in my head. If you want crash, imagine. But love again, no heart again. But yeah, I'm a fuck again. Give me for your booking. Fastest, no hey. Picture your booty. They call me your bae. I'm a slay. Still, the great. Still, trendy. Still, legend. Still, every show I steal. Vegan, no beef. Got hoes on my payslip. Flex TMT. Sold a nigga.